okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Ensonga eyo twala mu maaso.
Nsonga ya kwegatta kwanga sta
tugenda
kwegatta
sirabusala bagezi omutwale
bambi kyakukulaba efirimu
nedoli basikulaba firimu
kuyingiza ekibiina ky'obwegasi
sirabusala bagezi omutwale
yingira kyetulaba efirimu
nekoli basikulaba firimu
kuyingira ekibiina ky'okwegatta ogenda kufuna sente ayenga lwaki tetwegatta ebiina byasako nabyo netwesoga wano ababooda begatta nebafuna amaanyi kasolo nenamboozi ekiki temwegatta muli bandeemu muli baana baggwanga kantu katono nnyo akabalwanya tekakulwa sente bambi kyakutulaba efirimu
nedoli basikulaba firimu
kuyingiza ekibiina ky'obwegasi
kirabusala bagezi omutwale
yingira kyetulaba efirimu
nekoli basikulaba firimu
kuyingira ekibiina ky'okwegatta ogenda kufuna sente nze naawe tuyina kwegatta tuzaala abaana nze naawe tuyina kwegatta tugende mazu nze naawe tuyina kwegatta tunumirwe ensenu oluganda mulina kwegatta mugende mazu nze naawe tuyina kwegatta tuwangule ensenu kwegatta okufuna sente bambi kyakutulaba efirimu
nedoli mbasikulaba firimu
kuyingiza ekibiina ky'obwegasi
kirabusala bagezi omutwale
yingira kyetulaba efirimu
nekoli mbasikulaba firimu
kuyingira ekibiina ky'okwegatta ogenda kufuna sente ayenga lwaki tetwegatta ebiina byasako nabyo netwesoga wano ababooda begatta nebafuna amaanyi nze naawe tuyina kwegatta tuwangule nze